akacheki anasuot mara jola. As long as you walk mwana wa utu wala sala wala suvela akacheki anasuot mara jola. As long as you walk mwana wa utu wala sala wala suvela akacheki anasuot mara jola. As long as you walk mwana wa utu wala sala wala suvela akacheki anasuot mara jola.
Take a my time.